Nze simanyi lunaku bwe lulikya, buli omu okufuna ebitutabaaza, naye ndumanyi nga luli kumpi, buli omu alufune bwe tusabye. Nze sirina mutima ogwo gwa ntiisa, ky'oba Mukama tatulowooza, naye yatukola wamaanyi, alibikola ne tusanyuka.
Talina mutima gusosola, Katonda taleka tasula babe.
www.mp3ugandanmusic.com